Yeah!
Caleb on the beat.
It's your boy!
Exclusive from Zed Hits Promos.
Leon Diesel!
Invasion Von Rekers,
when
babe!
Fool.
Hey! They call me Swiss.
Na Mr. Energy Connect City. Paguti ngusange my baby.
Zonda yako yose yezo ni zonda. Yezo zonda munga fry balloon. If you want to be better in life, muntu wanga never give up. WhatsApp, sina yope na matusi. Natukwa ni wa yose re na kusi. Sina vele ponangu na ulesi. Na pembele la kuliva yesu. Hapa wense tiriche pamozi. Tinka labu ino wese pamozi.
Pakuti ngusange my baby. Tiseze lise. Pakuti ungali wanga baby. Tiseze lise.
Kusogoro manze umoyo wapasa. Vakesheni ya tumami ilikusa sasa. Kamba viofu na baby ndineza kupasa. Ufanika wanjoya mumavuto unashansha. Bali kutiba jawenzo kamba visa sila. Vanzatu wa family vadawenze kupingila. Kutiteleka ni TVC ile panjila. Jemo wapo numba vati konganga mitila. Yosefa kugona neni ya mika Jehova. Mukazi ya nilete la maturi tini over. Nani sinza lepera kumuko nda forever. Mumenso tiba kote la tika lice together.
Kutingu sange my baby.
Jezelize.
Thanks for downloading from ZedHitsPromos.com.
Ganzani, Mr. VT, Jet Boy.